waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Dowladda federaaliga ayaa waxa wali ku socda aanan ku aadan geedi socodka talaalka COVID-19 oo ka gaabinaya sidii ay hore u ballan qaaday dawladdu. Dhinaca kale waxa todobaadkan la filayaa in ay boqolaal dhaqtaro ah iyo goobo caafimaad ah ku soo biiraan socodsiinta barnaamijka talaalka. Dadka ilaa hadda lagu talaalay Australia ayaa ku sii dhow inay todobaadkan gaaraan 1 million oo qof, taasoo wali ka hooseysa yoolkii dowladda federaaliga ay hore u dejisay ee aha in dhammaadka bishan April 4 million oo qof la talaali doono. Dowladda federaaliga ayaa wali ku adkeysanaysa in marka la gaadho dhammaadka bisha October, qof kasta oo rabay talaal ku qaadan doono ugu yaraan talaalka koowaad. Professor Robert Boy oo ah professor bartay cudurrada caabuqa ayaa warbaahinta Nine u sheegay inuu rajo wacan ka qabo in dhowrka toddobaadka soo socda xawaaraha talaalida la dardargelin doono.
As programs roll out, they get faster and more efficient and more effective. So I'm not overly concerned by the slow rollout. It is.
Oo barnaamijku sii socdaba way ku sii dhaqsan doonaan si wax qabad iyo wax tar leh. Sidaa awgeed anigu sidaa ugama sii walaacsani gaabintiisa. Waxay u baahan tahay in la dardargeliyo. Waxaynu isticmaali karnaa garoomada cayaaraha iyo meelaha kale ee waaweyn. Waynuna ognahay inay sanadkii hore dhakhaatiirta iyagoo kaashanaya kalkaaliyeyaasha iyo farmashiilayaasha 2 bilood ilaa 3 bilood gudahood ku sameeyeen 17 million oo talaalka hargabka ah. Waynu samayn karnaa inaynu bilowno uun weeye. 2 maalmood oo isku xiga ayaan gobolka Queensland laga helin bulshada dhexdeeda wax kaysas cusub ah oo COVID-19 ah, inkastoo 4 caabuq oo cusubi ka soo baxeen hoteelada karantiilka. 4 qof ee caabuqa laga helay waxay isugu jiraan 2 ka soo laabtay Lubnaan, mid ka soo laabtay Papua New Guinea iyo mid India ka soo laabtay. Siyaasiyaha xilka sarkaalada caafimaadka Queensland, Dr. Sonia Bennett, ayaa sheegtay inkastoo lagu jiro maalin kale oo aan caabuq cusub la helin, aanu haddana weli dhammaanin caabuqii lala xiriirinayay isbitaalka Prince Alfred.
Being completely assured that there's no transmission in community means that we ask the community for anyone who is
si loogu qanco ayay tiri inaan fididaan ka dhex jirin bulshada. Macnaheedu waxa weeye inaan weydiino bulshada in qofkii xanuunsan uu yimaado baaritaan. Haddii kale waxa iska cad inay dhacayaan caabuqyo qarsoon, laakiin waxaynu ku qanacsanaan doonaa 14 maalmood kadib haddii caabuq ka dhex dhici waayo bulshada in laba kacleyntii caabuqa la xakameeyey. Australian Medical Association oo loo soo gaabiyo AMA ayaa sheegtay inaan laga walaacin qaadashada talaalka AstraZeneca ee COVID-19 kadib markii nin reer Melbourne ah oo talaalka qaatay ay ku dhacday dhiig xinjirow. Madaxda caafimaadka ee Australia ayaa sheegay inay suurtagal tahay inuu xidhiidh ka dhexeeyo talaalka ninka 44 jirka ay qaatay iyo dhiig xinjirowga ku dhacay, laakiin ay weli badbaado tahay in la qaato talaalka. Chris ninka la yiraahdo ayaa isagoo Sky News la hadlaya dhiig xinjirowga ninka ku dhacay ku tilmaamay mid ka mid ah cilladaha aad u tira yar ee qofka kaga iman kara talaalkan, iyadoo oo 500,000 ee qofba hal qof kaga dhici karo, waa sida uu yiri. Ku-xigeenka madaxa AMA Chris Moy ayaa isaguna dhinaciisa ka sheegay inaanay jirin halis guud ahaaneed oo talaalku leeyahay oo korodhay.
We need to relate that to, you know, how we think about other medications. So the pill is a really good example.
Waxaanu u baahanahay inaan la meel dhigno sida aynu daawooyinka kalaba u aragno. Waxaa tusaale ah kiniiniga pillka ee haweenku qaataan. Haweenka qaata pillkaas waxa ku dhaca xinjirow fursadiisu aad u yartahay oo xinjirow caadi ah oo aan ahayn kan talaalkan keenay, kaasoo ah inuu 1,000 haween ahba hal kaga dhaco sanadkii. Sida awgeed, tirada aan hadda ka hadlaya waa mid aad iyo aad u yar. Taa macnaheedu ma aha inaanu yar yaraysanayno. Waxaynu u baahanahay ka cabir qaadasho meel markaynu isbarbar dhigayno faa'iidada iyo halista tirada yar ee talaalkan. Dalka Myanmar oo ay weli ka socdaan dibadbaxyadii lagaga soo horjeeday militariga xukunka maroorsaday ayaa waxaa hadda xabsi guri laga sii daayay lamaane Australiana iyadoo aan wax dambi ah lagu xukumin. Krista Avery iyo ninkeeda Matthew O'Kane ayaa markii militarigu xukunka inqilaab kula wareegay loo diiday inay Myanmar ka soo baxaan iyagoo rabay inay koraan diyaarad Australia u soo baxaysay. Nin kale oo Australiana oo magaciisa leedo Sean Tennell ayaa isagu wali xiran ilaa wax yar kadib markii militarigu dalka inqilaabay. Ninka oo la taliya dhaqaale oo ahaa Aung San Suu Kyi oo iyaduna xabsi guri ku jirta ayaa lagu wadaa baaritaan iyadoo wali la shaacin dambi lagu helay. Hay'adda la yiraahdo European Space Agency oo Yurub u qaabilsan sahaminta hawada sare ayaa markii ugu horreysay 11 sannadood qoranaysa dadkii ah hawada sare u diri lahayd iyadoo sheegtay in loo baahan yahay in la kordhiyo kala duwanaanta dadka hawada sare u sahan tagaya. Haween intii hore ka badan iyo dadka naafada qaba oo weligood ku riyoonayay inay hawada sare aadaan bay yiraahdeen inay sanadkan ku darayaan dadka safarka hawada sare loo diyaarinayo. Horey waxaa hawada sare u tegay in ka badan 560 qof oo 560 kaliya haweenka ahaayeen. Antonella Costa oo ah haween ay u hadlaysay hay'adda sahaminta hawada sare ee Yurub ayaa sheegtay in dadka hawada sare tagaya oo la kala duwaa tahay mid hay'addeeda qiimo weyn ugu fadhida.
For the first time in human history, ESA will be selecting one or more persons.
Markii ugu horeysay taariikhda bini'aadamka, hay'adda sahaminta hawada Yurub waxay xulanaysaa hal iyo intii ka badan oo ah dad naafooyin leh oo ka qaybgali doona mashruucan hay'adda ee lagu xulanayo dadka hawada sare aadi doona. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Jordan, Ayman Safadi, ayaa dhaxal sugo hore ku eedeeyay inay isaga iyo koox qalaadi wadaan inay waddanka ka dhex abuuraan xasilooni darro. Prince Hamza, oo ay dhinac walaalo ka yihiin Boqor Cabdallah, ayaa hadda xabsi guri la geliyay kadib markii ay si daahfuran isugu dhaceen xubno ka mid ah qoyska xukunka haya, isagoo madaxda waddanka ku eedeeyay waxqabad yaraan iyo musuqmaasuq.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
As part of comprehensive investigations conducted by the Jordanian Armed Forces, the Arab Army and the General Intelligence Department, as well as
qayb ka mid ah baaritaan baahsan oo xoogaa hubaysan ee Jordan sameeyeen, ciidanka Carabta iyo hay'adda xog ururinta guud iyo hay'adda nabadgelyada shacabka, hay'adaha nabadgelyada ayaa muddo u fiirsaday dhaqdhaqaaqii iyo wixii ay qabanayeen muddo dheer. Dhaxal suga Xamsa bin al-Hussein, Sharif Hassan bin Zayed, Basim Ibrahim Awadalla iyo kuwa kale oo beegsada xasiloonida iyo nabadgelyada waddanka. Baaritaanku wuxuu la socday bay yiraahdeen faragelin iyo xidhiid ay ka mid ahaayeen iswicid kooxo qalaad, taasoo ku saabsanayd xilliga ugu habboon ee ay ku dhaqaaqi lahaayeen khalkhalgelinta Jordan tan degan.
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.